I need intro. Suliambiwa kawa avoid these people. Umojer hadi London ukwa galithol. Sina wacha evidence ujwe maliniko. Kudunga jinika malizia na mandege. Kama sidika mindo maliza ganyege. Wezi saidika chalia kwa na nyonga day. Le, form zetu wagage. Nde,
lingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing. Tingalingaling, school bell ring. Nyege o'clock ni time ya wazing.
Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje. Chude, chude genje.
Machali leo hawajalala. Mamanzi leo hawajalala lala. Niko zona kanika na staga. Bad boy ataki rona takahaga. Unajua jua iko night shift. Nageuka night na sikidunga night dress. 1 minute man anasikizia niceness. Alidhani tu kwa mic ndio atasikia tightness. Weather sio mbaya kabadilishe outfit. Jumupenda akili na pesa feature biceps. Dunga suti bonga eloquent kaka smell. Ndio tuandamane twende ni kupunguze dry spell. Usiku back left back shots kwa back seat no vibe. Boy plamba na nibamba vile anali pipe. Na escape matrix na substance kwa hype. Kau shiki west miniki wine una west. This time will lie.
Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo, tueleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo, ipeleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo, ipeleke tu mdogolo. Tulala mainika, tulala. Ni mdogolo, ipeleke tu mdogolo. Chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje, chude genje, chude, chude genje.